witchi, uvuga witchi, witeguye ute, nshuti yanjye. Uzaba winjiye mu cyumba gikomeye. Uzaba winjiye mu cyumba gikomeye. Utekereza yuko uzaburihe uri kumwe nande. Aho umuvandimwe atakwinjira baguherekeza, aho umuturanye atagera oya, uwo mwashakanye ntacyo yakora ngo mujyaneyo. Shaka Yesu, egera Yesu, ni wa wenyine.